Wash up.
Yeah.
Wash up. Wash up.
Some judges. Yeah. Yo, naanza na ease, squeeze kicking paka msivani selfie. Hajulikana rothi wa nani wasani. Rambi rambi wanatia mfukoni, shirole na anawaza pate dili za jikoni. Mr. Kiki, kiki zinanifuata. Nasikia vikuku mtavadi vibata.
Sura ya data, ukipenda ni itabu
rapa.
Sura ya data, ukipenda ni itabu rapa. Sura ya data, ukipenda ni itabu rapa. Sura ya data. Ukipenda niite amolapa.
Wash, wash, wash that. Wash, wash, wash that. Wash, wash, wash that. Wash, wash, wash that. Wash that, wash that, wash that, wash that.
Amolapa, amolapa, amolapa. Sura ya data. Amolapa, amolapa, amolapa. Sura ya data. Amolapa, amolapa, amolapa. Sura ya data. Amolapa, amolapa.
Wash, wash, wash that. Wash, wash, wash that. Wash, wash, wash that. Wash, wash, wash that.
Namaliza MB kwenye mitandao.
Sura ya data.
Nikiposti picha nakutana nayo.
Wash data.
Wengine wanakatana habari wanayo.
Kutokuchana trendi kwenye vichwa vyao.
Kwani vipi, majirani vipi, au mavoko anashindia pipi. Mbona amekonda, isiki mziki, au memponza, ustawa wiki.
Nani kufika hapa, brother kaka, unatangaza ndugu. Na morapa, wamefyata, wana data, na sura ya data. Wakiniona tu wana wasa data.
Wash, wash, wash data. Wash, wash, wash data. Wash, wash, wash data. Wash, wash, wash data.
Wash that,
wash, wash, wash that. Wash, wash, wash that. Wash, wash, wash that.
Wash your data. Wash your data. Kama umefeli, umeshindwa, umeishiwa kabisa, ni mwenzangu na mimi. Omba hata kwa jirani tu akuunganishe na wifi, nini meshaende wifi.
Hot, hot,
hot. Aya bwana, dunia hii. Samu hivyo hivyo nakosea.